Push Africa condition, girl.
Yeah. Baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Inani bidi niseme. Nipo nipo, ne. Pale ulipo, baby. Nipe location, nisoke. Nije nikuo, ne. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikono mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Jumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwe njo, my queen. Unachotaka misi katai. Jumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Yeah. Nakumisi vibaya day. Utani utani waka una michezo unikosha. Fanya rudu paka unanitesha baby. Papo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi. Baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily. I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily. Daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwe njo, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya, damn.